физикли болген.
It's Pablo.
Hola, hey mamacita, natamani kukuita ila moyo ndo nasita. From head to the toes, the way that you move minimaliza.
Hold up,
where you from? Did you fall from heaven? I wanna take you home, cause in my mind I'm going crazy. Basi nisikilize kidogo nikueleze zangu hisia. Nitazame kwa jicho la huruma japo uone ninavyojisikia. I wanna take you to Mumbai, Rio de Janeiro to Dubai, kisha nikupeleke Tanzania, Kenya, Uganda to Malawi. I wanna take you to Mumbai, Rio de Janeiro to Dubai, kisha nikupeleke Tanzania. Ekajwe na nyora
na vegelwa donge,
ekajwe ma bebe
ma bebe munamu.
Ekajwe na nyora
na vegelwa donge,
ekajwe ma bebe Sherry, hey, kai sheni ye uye, because you are my baby. Kajogenga ya yashe, because you are all of my life. I've never seen such a beautiful girl. Yeah, I promise you that I'll stand on your side till the end of the world. Kashika katoto sukuma a, kinipa utamu minaguna a, chezesha kiuno bolingo nanga, kama ni mapenzi ndo moja namba. Shika katoto sukuma a, kinipa utamu minaguna a, chezesha kiuno bolingo nanga, kama ni mapenzi ni moja namba. Nitakupa dunia na kuaminia, nitakupa dunia na kuaminia. I wanna take you to Mumbai, Rio de Janeiro to Dubai, kisha nikupeleke Tanzania, Kenya, Uganda to Malawi. I wanna take you to Mumbai, Rio de Janeiro to Dubai, kisha nikupeleke Tanzania. Ekajwe na nyora
na vegelwa donge,
ekajwe ma bebe
ma bebe munamu.
Ekajwe na nyora
na vegelwa donge,
my baby.
My baby.
Ekajwe na nyora.